fresh glow of music.
Yo,
that's my love.
I get in there, I never do this on me, Pira. Nam take ya, ukuna pandisha hasira. Kiyono nyeke, akinyanyua la kwa keteke. Kiyono nyeke, anikonyeza niweke. Yani do, kido, nakikamata. Nyuma kwa nyuma nakisakata. Yani do, kido, nakikamata. Kwa msambu anda nakisakata. Yani do, to, to, to. Jamani to, to. Yani do, to, to, to. Jamani to, to.
Oh baby,
ana manjekewa. Ana nipa paka nalewa.
Oh baby,
ana manjekewa. Ana nipa paka nalewa.
Oh baby,
ana manjekewa. Ana nipa paka nalewa.
Oh baby.
Kimbong, buti sila kung linanivukisha bond. Yani tarakara nakapaka dompo kanye mpaka tila lila chezi na konga na tembo pande. Shalalalala.
Yani do, kido, nakikamata. Nyuma kwa nyuma nakisakata. Yani do, kido, nakikamata. Kwa msambu anda nakisakata. Yani do, to, to, to. Jamani to, to. Yani do, to, to, to. Jamani toto.
Oh baby,
ana manjekewa. Ana nipa paka nalewa.
Oh baby,
ana manjekewa. Ana nipa paka nalewa.
Oh baby,
ana manjekewa. Ana nipa paka nalewa.
Oh baby.
Global music.
Maximizer.